Yo. Chuchu za manza kuzi linyonyo kama nectar. Kuliza dada kwa muko fiti kwa yo sector. Yali nifika hapa squeeze na deti na dola. Tulia ni kupange ni baby bear ndani ya keja. Warning, nadai kukwapa warning. Kibango kinasema mena tuwa kwani warning. Unajedi hiyo slick ina flick get a warning. Wanita baby boss na makash kila morning. Uparamila pesa nikidona wakisha sema sukamula ndogo babo buda sikia. Manza kwali nipenda nilidhikitha kinoma msori buda singeweza kujizuilia. Nasema sakamula buda pani story za kibunda bidi na swala la muda sosaliti kama yuda. Chokino mnatupoteza za ni minwa huda kana babo na inaguna manza kwa nasikiza chuma. Nafanya mziki piwa juu staki next dance. Manza kwali nida tia kwa dance floor na dance. Mpe onywa sisi kapa bad boy kichance. Wana mwaga hello kwa nyumu wa kimromance. Yeah, wacheki ndani ya macho wana ruma ta kidogo. Wanataka kukumaliza hurudi hocha. Ukeza mga kwa matanga yako nduta kula vako. Wone kweli kindo kitu waligoja. No, we don't hear, we don't fear. We go any here, we go fear, gotta be here. Yeah, so up, shut up, skia. Unakatia na skilingia CRB na uko insta unachangishia. DCI, walimbeba kama VIP. Ndoliko mara kwanza kuchipata kwa Supra. Ni coincidence, nilikuwa na luku clean. Walika security ya msani, nani ya Supra. Sema kujingapi, na ukapi, ningapi. Lakini likata hizo mangupi. Smoothly, duki, kamuki, ni stupid. They lost it, shugli, kawidan kajisunda maksudi. The Sierra, bad like a devil. Kini chakitwa ni confused na kaholi jo. Na kuanga na mashida za kimento. Na bora mirapa kwa na kuanga na za dental. Mfaga na street, tupangane. Ha, hapo nyuma tusongiane, tupendane. Ha, ha, ha. Mepoteza menje, hati unasemaje. Mime chakalele, back up. Nishike mkono sije nkaanguka. Sunajua hizi rima ni violence na mula. Shut up, ujambiwa mino kusema buda. Ukilata jinga na jekwa kenye mtakukula. Aha, walidhani mina wanga joka. Hati kisa nini vile muche zanga poka. Aha, tubadwa nilokia kwa loka. After sina wakupenda vile lizitoka. Sama what kulidoka. Islando breakfast waga niki vodka. Aha, mwena supi ya mogoka. Tulikaribisha gangsta kwa kachoka. Oh Lord have mercy. Cheki hawa goons kile wanahona mi. So soon naona deals. My euro, my USD, all sorts of money. Back up, nishike mkono sije nkaanguka. Sunajua hizi rima ni violence na mula. Shut up, ujambiwa mindo kusema buda. Ukilata jinga na gekwa kenye kutakukula. Shut up, you'll shout to the bombing. Sara make a fault, God hold me. Got holy fire all around me. Kama Godzilla na Niseska I'm holding. Sileta kiburi na story za hubuzi. Kwa hood ni maguna mabuli so mabuhu. I'm a ghoul, yeah, I'm good, I'm good, I'm good. My soul is full of blessing.